Oh baby, I got something special for you.
I said, yo, they call me ZZ, yo. Nico City in Nigeria, we get busy, yo. We step into them a flow.
Jay, what up, big bro?
Nice to meet you, man. It's been a long time, you know. Right now, we step into them a flow, you know.
Nazipata kwenye shingo na kukisimua marafiki wanaleta traffic eto nasema zero mbona siyo romantic okay so baby so reason why kwa sababu jani ona dani suit and tie mbele yao na kukisi twice miss your boyfriend mini abu right utaji ma angel na kugusa kila angle tumepita sala sala kama tupulis angel paparazzi na kamera wana busiest scandal I keep it hood me and my angel
majirani wana piga la 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 kwa sababu tuna sexy hawana mada. Love is what I see, baby you belong to me. Kukuki basi home, simi acha long. Nipe sendia hapo, nionesho mtu nacho. When it's going down, natoko na majuzi ya furaha. Niki cheki picha zako, kuzi make me such a fool.
Ndi kuto naitika, yes sir, baby. Twenze to west side, deka sifuri sara sara moja. Usafiru wa kisoja, boda boda. Kabla kwa sex, tungi right. Kilimanjaro wa makesto right. Baby depends in a special, kwa jiri yako. Kijia mtani chunga, mali zako. Huna nangu wa pigaji nako. Na wa mama wa shengingi, watu wa mipasho. Maneno sige kafuja, moyo wako. Kesi mimuni, taribu, future yako. Kuna umbea uzushi crime. Ukinistua minta kuja anytime. Kabla chochote kwanza tunasari. Mwili mzima na kupaka chocolate na asari. Na hii unapata tu ukiwa na mimi. Talatibu mwili mzima na kufuta kwa ulimi baby.
Majirani wanapiga la la la. Kwa sababu tuna sexy hawana mada. Love is what I see. Baby you belong to me. Kukuki basi home. Sini ya chalo. Nipe sendi ya apple.
We getting busy on this one, ladies. Woo!